Caucasus iDA Zululand iphakamisa ukuthi umphathiswa wezohulumeni beyindawo nezendaba KwaZulu-Natal akasheshise uphenyo lwakhe lwenkohlakalo yamathenda eZululand. Sibona ke sekuthatha isikhathi eside ngoba usuphele seziphelile iy'nyanga ezine kungezwakala ukuthi kwenzakalani. Nalokho ke kuyakulimaza ukusebenza komkhandlu kanye nokulethwa kwey'dingonqangi kubantu. Yingakho siphakamisa ukuthi umhlonishwa akasheshise lolu phenyo ukuze kuzoqhubeka ukuhanjiswa kwey'dingonqangi kubantu.